Big shout out to Vince on the beat, by the way.
Nikitu satun kwa mafikra, nimebanga is a home. Nesota rada chafu, mood mbaya siku zone. Navutia njoro nisikie kana weza toa form. Niaji njoro
kwa buda kuna uradi pitia chum.
Sija kwa wera kitu miaka mbili na nusu. Vile tumbo ina growl, mbaka mwili na shuku. Isi streets ka ujitumi, utaendu metumiwa. Kwa ukonayo na siya tuna, then ni wendo unakujiwa. Napiga hoodie, jinare safi na chini jodo. Bandani ya rastakala, sote juaje mini bobo. Njoro amelia kuna mboka na twezi toka chupris. Chaipenda gama sanse, cause they always wanna shoot me. Baleano inaka feeling, tunaenda kukatinga. Ustaki kuingilia kati ya simba sana winda. Nashika senke na inaniseti kwa oro. Chuma baridi pia nimeisunda ndani ya mbosho. Nakutana na njoro finally ananigota. Ana confirm
Molo mejipinu kona itoka.
Na mshojo niko ready, chaiche zanga na mboka. Mini G na si chocha na lazima nikuwe focused. But ni mapema bado, ishugli ni ya magizani. I think by now naza guess mufanya kazi gani. Not that I'm proud but in Nairobi Johnny mawe. Na kasi na pesa na woko nayo itabidi ugawe. Njoro anadai
niko na info ya bazu flani. Don't worry, ya usifi wanga na watu mtani. Yo skuma V8 Prado ya color black. Yendo target inafatu mteke mara that. Yo tumia inji ya usiku around 9. Jukafi who wants a 10 so it's always on time.
Perfect, na jigas mentally. We bada make a jackpot of the century. Around kitu 840, mina njoro tunajipost. Na jumindo nkona moto so I was doing the most.
Weo molo uko ready.
Na mshojo niko BA. Ready to get it poppin' nikicheki yo V8. Adrenaline rush. I Kenya sin rough. Kaujiamini na umesote na wete na seem tough. Wale ni dharau, I never been much.
But with this Glock in our hands we can never be touched.
And here we go now, kuna gari na approach. Black Prado, ready to do what I'm supposed. It's about to be a damn robbery Buddha. I got my ski mask on kama doma ni munga. As the car came a little closer nika noticed it wasn't one person in there, there was like four peeps. Joronya jitena thought you said it would be solo.
Ishugli lazima situ ifanye sai, sio tomorrow.
Kwane ni kesho, gun in the air kani mebonda. Toke ni kwa gari, staki kuna mtu akisonga. Soon as the car stop, I order everybody out. That's when I knew this was a trap and things was about to go south. Joro had fled the scene and I was left all alone. Prado kumbeli kwa ma CID all along. It was a setup, na uyu boy alikuwa informer. I was blinded by desperation, it's what I miss ku honor. Before it information, it processed kwa akili. Something hit me on my belly that gave me a tingly feeling. I turned my head and realized that damn I've been shot 3 times and the pressure can ifanya mini drop. Now I'm lying on my back and the pain is intense. Thoughts racing very fast, I'm surrounded by this man. Holding pistols, watu wananigeuza kichungi. Lando ile siku mina shikanishwa na vumbi. One of the CID guys can songea karibu. Singeza kusimama hata kanengejaribu. My vision was blurry. He said,
sinilikwambia utaenda mbali.
I tell him that I'm sorry so that he could spare my life. I promise that I change and I'ma do everything right.
Hapana, tulikukanya ukasema haukomi. Omba Mungu akulaze mali pema peponi.
What the hell? Yeah, nisatungware namka roi napiga heavy. I'm all sweaty, thoughts scattered, sijiwezi. I can't describe the feeling that my heart feel. But I thank God the experience is not real. It was just a bad dream. Oh God. Yo, what the hell was that? Shit.